studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kabaru jame fulfulde alal bare jena lewru out jena yamde sokido studio tamani miden tawa ile maison de la presse do bamako do jottino no do kabaru jidi yumor way galo se grabo competitive de kanko no dertere do fatou ben souda lami do cp wo holli tam wedle lewru woror ndom ha nadde le leedi ndi fo ewto hon hakkeji bibbe adame gonde yabirede le sahal leedi malindi kanko ministre dum wono kuminido kabaru sariyaji leedi meden de holli tiwid so dum wari fa dum ƴewte dum won tiidallaaji kewtede leedi malindi il hitane 2012 miccitede no wiide bonandaaji kewdi ngadaama le sahal leedi ndi kanko dum wono dirtede Saifa l'islamobe ko litti wiide wattu joni o fedde heere kasen bangi leedi meden de holli tindi wiide faabot leedi libi faabodu kanko bi kadafi no dirtede Saifa l'islam wattu joni de do fedde wadi no dango fewde e libi fewde dum won yimbe le wombe le rumde afrique de fa jamar ne fu hemta jam e dejere la mido police ngabe fedde mu jawo wakande be gonnoto gawo tonde alal baado mo hanna bedde yeso sarotobe kanko no dirte Mohamed Ali holli tam wied avocat ngabe makko be mbiyan gikkini gikke lo bo nyalo mo hande no di wonno no sembe kabaruji dimi jogini o do betande bi bismillah modon e hedade kanko lamido fedde CP mo no dirta Fatou Ben Souda lewru worondom hanade leleedi malindi dido kabaruji suudu ministre humnindu kabaru sariyaaji leleedi medindi kanyo hokkidon holliti widdo waro ƴewto hono bonandaaji ngadi leleedi ndi miccitede wiide il hitane 2012 mali wadi noddango fewde CP wakande tiidalaaji di gonno le sahal leleedi malindi hono wori Ousmane Diko
oɗo kabaru andinama wattunde torraji kewɗi kedanɗe yeddugol sariya to monte gondi e wadde le sahal Mali jonte kurɗe hande en guɓe ciñinɗe kawral kaptuɗe le région Kidal Kayfa Amadou wadde torraji le région o sandu Nations Unies le Mali daranindu hakke to monte gaɗugol luga hokki taƴoral wodugol wirilde goto goto kañi eɗo hewɓe cuurida le région Kidal ɗum e wonde wabɓe o golle andaka ko goni tafen ila hitan 2012 Mali ƴuni jungo muɗum suudu sariya adna noddirteni CPI fa hora war horeji gaɗɗi le tiɗala malika e le dabara horugol muɗum woni ko waddata procureur CPI le ñalaɗe sappo e joyyi arane lewru septembre warowru ndu e wi ministre sariya leydi meɗen horugol ngol nayanto torraji cakitiɗi fewde e hakke to monte martaɗi kumpadou le sahal leydi men hitande 2015 nde CPI donni sariya e dow hooreji jiyaadi kiɗɗo Ahmad Alfaki batte bondude nokkuji cuɓaɗe ɗe aduna fu renata gonɗe tumbutu Ahmad Alfaki jukama duɓi jeenayyi kasu
wattu joni kanko ministre kumniɗo kabaru sariyaji ley leydi meɗen nde o holliti wiide o waɗi noddago fewde ɗum woni yimɓele gabɓe ɗiɗo bonandaji o gonginiɓe du wiide ɗiɗo sariyaji ɗi garan ɗi jaadine ley leydi ndi caggal so sariya leydi Mali ndi ƴewtikino ɗum wori e holli tam wiyede ɗum woni cour CPI o du waran ƴewtono ɗiɗo golleji goori miccitiɗen wiide Mali woytiki toon ila hitane 2012 keɗe kanko noddirteɗo Mamed Ismail Konate o komo sifido hen do faccitago Mouhamadou Sama Seku
les crimes abominables qui sont
bonandaji chatudi ngada de wattu joni o der sahal leedi Mali kana fe yo bonandaji di gube yimbele murtube ngadi denno yo gube murtube wolde ka kuncenbe hore torraji yabbitidi mi micintino on tan wiide sariya leedi men di na babe hinade kabaru di do bonandaji non dun sariya kedde annar ndu na babe hinade di ka sariya momi nawtori gilla hitane 2012 on kumpita ma hande wiide nilabe oni ngarbe gamaliga njiti der sahal leedi ndi lugge mawde e tewuji yimbele hobbe denta irede horgol dawrata e lakabar muɗum na ɓeyde famede sariya huncana hoore no fewri kala bonandaji gaɗaɗi ɗum dawrata ɗum e dow gollirdal hakkude sariya leydi men ndi e sariya kedde adunaru ndu e kañe suudu sariya CPI
sakirab so gabbirdo bemal amɓe ande ngal oɗon mbawni tirton mijoji moɗon no noddimi dow ɗiɗon numéroji ɗiɗi kalon ko jiɗɗon capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jetti e nayyi sappo e goho sappo e goho capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jetti e nayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi kanko laminoɗo kiɗɗo police ngaɓe mu jawo wakkande ɓe gonno gawo nde holli tam wiyedom ha naɓede yesso sariya alal bare nde kanko Aliou Mouhamadou Touré wakkade joni o hayfama ko heewi wiide o gollide guɓe jaadinkoɓe o jambiki leydi Mali ndi fa yettade bonandaji goɗɗi kasen avocat ngaɓe makko ɓe kolliti wiide wattu joni ana gikkini gikke lobo foti hakke makko yaɓɓe leydi kanko noddirteɗo maître Malik Ibrahim Mayga o holliti wiide wattu joni o ɗiɗo golleji gaɗan hono golleji goɗɗi ɗi gondi e sarede le leydi meɗen ndi keɗe komo sifido hen do faccitago Mouhamadou Sama Seku
Oɗo sariya o waɗete hono no sariyaji goɗɗi gaɗirte ni fuɗɗoɗe golleji ɗi ƴewtete yala kanko Alihu Mamar Touré o yettike nokku o caggal ɗum woni ko ceratoɗo o micintinamo kala ko o hayfira nda o jaɓani ɗi o wiya eyo ma o yiddi ɗi o wiya on wattu joni o mo hefa tawrede guɓɓe jaɗinkoɓe ɓe e wadde bonandaji kewɗi nder saha leydi ndi e kañe ɗum jambide leydi Mali ndi ko ɓuuri hewde yimɓe le sariya andanɓe kabaru jaɗinkoɓe halfinte hono oɗo sariya mi e hooram kay mettama sanne eko kanko Alihu Mamar anditi yesso jeɗoɓe kabaruji ɓe wadde bonandaji ɗi yiyama o waɗali jaati
wattu joni o fedde heere ɓangguele leydi meɗen ndi winde faboto yimɓele Liby Kagne kanko noddirteɗo Seyfa l'Islam ɓi ɗumwono hoorejo leydi Liby kiɗɗo noddirteɗo Kadafi ndeɗo fedde ɓangui keñenle leydi meɗen ndi wattu joni oɓen gaɗi noddago fewde e leyɗel Afrique ɗe ƴawyal hono kani fabirade leydi Liby ndi yalla jaam e deƴal ene warta toon hew tan goto mako muɗum ɓe mbi noon tan wattu so lefol sa hengel fo hemta jaam e deƴere caggal muɗum ndeɗo fedde wotere ɓe kolli metti mabɓe hono ko course pay wonde e dartude kanko noddirteɗo Seyfa l'Islam ɓi Kadafi o keɗe kanko noddirte docteur Oumar Mari ko le ndeɗo fedde woni komo sifi dow hen to faccitago mumini sende bou
donc j'en lance cette conférence et avec
min gadi kawritangal do mijo leyde mali e libi furyo gotum bangal kabaru jam e deere immade mu yo holitinde tagu fabotobe aduna rundu wattu ne bibbe leydi libi anan jidi rentude min kollitan kay golleji suudu sariandu gasay wana leydi mali do tan du hadata min gollida e yimbele niger kany cote d'ivoire kany yimbele leyde afrique habowo suudu saria le cour pénal international yo balé politique e kani wonde ha bongo mi ngadda imad daraji hono batto na majel kala imad daraji in jadata e kabaru
une activité que nous allons effectuer
kabaru figol ballon risi hitan 2018 be koli tiwide odo coupe du monde mali en hani fidude fa handen e leydi maroc ndi dum won go lewru septembre wororndu kanko ekintino gubal mali ngamobe noddata alain sireso holli tiwide fa handen hokkay hono yubbo inde sukabe kanbe fide odo gol do figol no be koli tiri wide ka taggal mudo wibe ngaram be ngada landi gol chile di dum won raba kany e bamako kede ko mo sifi do hen do faccitango mohammedou samaseku
il y a des joueurs qui ont encore besoin de se positionner
bon joueur en ndinimɓe wattanede hakkillo soɓe wattu joni o ɓe jogui pellital fay so tawi eɓe e saago fedde wonde yonade komi faccintinat ɗum ka fay goto dulla wiide min nawtorto guɓal ngal wondi huncande hoore kabaru o sanne ana e mabɓe joueur en ɓoyɓe e golle o e kañe sukaɓe yoga ɓeɗo na gondi holitinde bawɗe mum en yonade ɗum no fewiri so tawi noon won joueur en kesso mataɓe ɗum suɗanta ko fay goto e moɗon wiide joueur leydi Mali kesso na woodi hewti jaati maccuji kewa wattu joni o ndenno mi yiyay foof no ɗum wawata andede hono mbimin ni fay so ɗum woodi wona min tan andata ɗum ndenno holitinde on tan wiide yo hakkude joueur en ɓe anduɗon ɓe woni ko min jaltinta yuɓɓo inde suɓaɓe ɓe yontere warore nde mi martino on kumpa ɓeɗo noga e taton ɓe e kañe kabaru landinal amen to maroc toon nder nokku ɗomi mbowi yaade ɗo caggal macciɗiɗoɓo o woni komin kuncanda hoore landinal amen ga bamako ga
la préparation ici à bamako
Union européenne e Royaume-Uni goni faabotoɓe studio tamani
sikirab ƴeloɗo nen les réseau ngaji meɗen ɗi en puɗɗiran ɗo sewaare ɗo ko woni darde radio ji gonɗi ley laamu mottio faɓe ƴeyel hono ɓe kani sikira toon basiji ɗum non fana kawtal puɗɗogal ila keñen to mottito ko yaata yimɓele golloɓe ley radio ji sappo kañi e gondi e famminede no ɗiɗo golleji gurji lanniɓe oɗo golle fondation irondel dow tugorgal projet amen noddirteɗo studio tamani kañi irtel ko woni fana muɗum faɓe ƴewto yalla hono yimɓele golloɓe radio ji mottito kani firde dabareji ɓe ƴeyel hono basiji kani sikire toon ɗo kawtal an hani wadde toon balɗe tati wurute gardan fa ɗo an songo ɗo ko yaata yimɓele capantato e jettomo kuminiɓe kabaru dogotoro en kañum gondi e fammini toon yimɓele woɓɓe kasenoɓe kani waɗirde toon peese mabɓe ɗe ɗeɗo peese hollita wide kondi fana muɗum faɓe ƴeyal hono ñaw ɓuɓallo hani teedirede toon golɗo oɗo golle hollitama wiyede ɗum won suud dogotorore wondu toon du kañum darini ɗum suudi gendarme ngaɓe gonɓe to bandambato wiyamɓe nangui conseiller goto iwowo les commune rural nokku noddirteɗo boro tan odo conseil wiama kanko lati sababu so basiji immita hakkune yimbe dum lati sababu du so neddo goto barmi lehem tumi hen moto goto wakati jono on nangama wonde landede farde makko hokkede sartobe wolbe tombe se urute ngardam fa do kajolo do wattu jono be kollitiide demal hitande 2017 dum hulbini ton sanne kambe yimbe demobe gombe tombe altinere debbe non debbe ngadi no dango fewde e lamo jiawo yalla hono hani fa birade se debbe kollitiide fa hande hono engrais ji debbe dartata di jotta kibe se urute ngarantim minire fa do kaydo imugol gol be no dirta talante la cité hulitan biede kawrtal mudum timmito kaydo kenyan yimbe ardibe tombe sukabe roobe di don non goto an noddire no be kollitiri yude goto be bi an noddire won muuna jallo kanyun ardi hono yimbe ndimobe goddo dan noddire amnata sidi be kanyun ardi hono yimbe la morobe wonbe tombe wattu jono be do roobe di don kanyen latto hejjabe kayli noga etti lewur septembre hitan 2017 don kawrtal ngal fedde noddirta fondation festival sur le niger woddi e landinade be krabdo katte nyalawma hande kabaruji mede de mi joto sanne hedade hejju jame ka fa hande kedde hedade honno andirdo no do e seeda yewtere meden de ana woti wassalam
sido tamani